tolugero sebonga tubiyitanga kusaga era bwe baba bageresa mulio gyowuliranga embozi naye bwe tugenze twekkanya entono kati engero ziringa musingi omuntu bwosi mange ozimba egiwulena neebeeranga enywedde baana bingi weesiga emitono ololera okulabula mu mikwano osobole okwegendereza ennyo ng'oyina mukwano gongoyo kuba emikwano gyaffe emizibu nnyo girimu okukoonakoona amaaso oyita munoba obaawo ate yakuliira empinga songa kyandibadde kiyamba ng'oyina mukwano gw'otofa oba ne lujja mukwano gumpaawo yandikiisa ensingo wandibadde munnanga oyambwa ku bizibu ebisinga mu maaso naye emikwano gyaffe emizibu nnyo kale egikubuzaako ebibya eyali mukwano gwange emulabe ate bwe yampisaamu amaaso nandigumye n'ensirika naye ate kyennoma nnyo kukamala kikwata buli mukyalo weeka bannange kyammala nnyo amaanyi mukwano gwange seekombebwa lwaki wandibatundaaza mukwano gwange seegombebwa nga tukolagana nnyo kukamala era kendi akaalyako nga tendi kalya ntya maama nayina mukwano gwange seegombebwa nga tukolagana nnyo kukamala era kendi akaalyako nga tendi kalya ntya maama ngaabamu gye tweyeta abakyemanyi nti oba tuzaalibwa mu kitaffe ngaabamu batweyeta na balongo kyokka twayina nnyo ekkwano eye mumotoka nga mpamu nze nange ne muwamu eyange ate nensimbi nze muwola nga nange lwesiina eramba mpozi n'awaka nga nnyamba bwe mba nabaddeko safaari nene omukyala n'amuwaku buyambi bwe mbamawo ne muwamu sindi olw'omukwano gwaffe omuzito kale nga tukolagana nnyo kukamala era bwe mbako ekizibu nteeka okubbiraku obuseevu nga ne bwekibeera ekyama munnange yamanyi nnyo ebyange naye emikwano gyaffe ebizibu nnyo kale egikobozako ebibya yali mukwano gwange emulabe ate bwe yampisamu amaaso ensobi gomunenyako ku nsobi eziteeka okukolebwa engomo naye tuyomukyala olemebwa mpozi n'omuwamu ejjembe eyali mukyala wange ow'ekajeni nali mwagala nnyo kukamala nga naye bwe tubawammatiza nti nze musingira enfaafa n'emboozi ze twateranga okunyumyeka nga tugumirira nnyo ebivi naye ekyobwenzi ng'alayira nnyo nti mpozi bwe ndibeera nfudde ekyamutengula saakimanya naye ate yandibadde omundi nga si mukwano gwange seegombebwawo sanga nandibadde nteeka nanditegedde nti bibaawo nentula nendonya omundi oba emikisa gyange njina abakazi mbabwatulanga bikajjo era nandisanze omulala naye ne mwagala nnyo ng'oli kyokka emikwano gyaffe ebizibu nnyo kale egikobozako embibya eyali mukwano gwange emulabe ate bwe yampisaawo bwatyo nandigumye n'ensirika naye ate kinnuma nnyo kukamala kikwatamu mukyalo oweeka bannange kyammala nnyo amaanyi nabookimanyi bwekisookeramu kibeere eyali mukyala wange ow'ekajeni naye kyamusanga atudde yatandika mpola mu mpisa ze nga ndaba zigenda akyuka eyayina empisa katubuta n'afuuka n'abanga eddenge mpozi mukwano gwange seegombebwa yali yasuulizayo oluusu basisinkana nabugabo ewa muganda w'olidde bula ebintu by'ennyumya byo byaliwo saagala olabinga emboozi n'olwekyo weegendereze ng'omuntu oba yeekyusanga essaawa ono mukwano gwange seegombebwa we yayita atereeza obwanga tweyali mukyala wange oweeka kwe kunkonjerako ebivi n'ebyama ebingi bye twalina byonna n'abinyumya bw'atyo eyali mukyala wange oweeka muli n'anyinga nnyo kukamala naye bwe yasalawo nga nsasula kwe kukkiriza oli ssenko ne babeera mu mukwano omuzito nga nze ndi eno simanyi effeero Kale mukwano gwange segombe babwe yamala okubanga amatiza eri ewange nalizisa nembeera nazikyusa okukamala nga kunnabuka mujakolere ntera okugendayo oluse nga naye n'emboozi bwe ginyumya agiddamu kubatagani ng'eno mukyala wange ow'ekajeni naye kyanyirize effujjo yakabisibanga abisibako nze nalwatta n'engobe erifeero we natuukira ty okumanya ng'emyezi waayise nga mukaaga yali mukyala wange ow'eka ate yafumbirwa oliseego olo nawuliranga nzirika wabula nensaba nnyo omukama anyambe bwekyo ekizibu nemba okulowooza ennyo okwetta n'ekirala nyambe nfuneyo omuntu ammalako ennyonda mukama bwe yawulira bwenkaaba naye n'awulira omuntu kwe kufuna ow'ewange oyo gwennina ate mu ngeri eri entuufu ndowooza n'embaga mwagiriko nga kasozi awasooli fulora ku kyalo kwennyini kwenzaalwa mu maka ga kitanga eriivu ne mukwano gwange seegombebwa ku mbaga yavaako ateeta kubanga yanyuma n'ekamala nze nange nenzigwako essuubu newejjusa notuuka okukaaba nga ate bwe wabikola yanyumirwa olw'embeera gy'oba mu lusi yali mukyala wange ow'e kajeni yali yeemanyi nga ffaayi naye obwa ffaayi bwagwawo kati wuuno yejjusa nga ffaaza we yali amanyidde akanyama wange saako ebyokulya enfaafa eyafumbirwa ewa seegombe balaba ate bwamwalisa ennyaanya ye yali mu maka g'obuomwe wa seegombe bwabalinga mukaaka nga te musajja watwalibera enfuna yesire ey'amaanyi yali mukyala wange ow'e kajeni yalaba anyigiddwa ensi eno kwekwevaamu n'antumira yeetonde emmuddire mu mmuze n'atakimanya nti empisa zenze zaali zimmazeemu laavu n'okumuddamu namuddamu naye nga simuwadde kituufu kati nafuunayo dda omulala nga tetaŋŋanya nakukyuka kubanga empisa ze zeezizo ezikwanira okuba munnange yanzaalira na mwana mulenzi kati n'omusika simukaaba bwentyo nawo n'okulimbalimba ez'embuto zeez'obwewusa mpozi nandikutadde mu muzigo naye n'empisa zo zintiisa ewayendera ng'oli waka naye kiba kitya muzigo eryo wuyo mukwano gwange seegombe bwajjuuzi yaliko ekyankwanzi bwe nkukomyawo n'anyiiga n'ateeka nankonda ebyasi olubuuzisa gwegulubwa omuntu eyandika mu bbanga kasitateewapanga dduuka nti situuka mulimu ey'enjawulo nkize n'okusanga ntya nnyo engeri gy'okanulanga emmondo juuzi nakusanga ekibuye ng'ojasanyaolinganga semutundu munnanga ejjendi weemalamu n'owotoka n'obanga eggoolo ky'okudde ewange ekyo kizibu kale newondoka sikiyinza ate n'ekirala nze sirogwa bangi bannemeddwawo nze